I'm a single boy.
Oh yeah, poppin' boy.
Pop it in.
Yeah, yeah.
Pop it in.
Yeah, yeah.
Pop it in.
Single.
Yeah.
Kumbe ni kichwa kina muma, kishalewa, anajipoza na maji, na mimi hata muda sina. Nisha mkanya, ninasikiza ma melody, nisha mwambia nini wewe. Kupenda sana utakuwa chizi, mayanaga ujuzi yawe. Kila mtu wanalilia mapenzi. Karibu chama la bachela, ukinipenda, namaliza leo leo tu. Siku izimba kudanganyana, mbla na msana, isha kuwa poa poa tu. Hakunaga mapenzi yale, ya kugandana nizama za kali. Mari on the table, yawe, kina tufata ni mimi na wewe. Na wewe,
I'm a single boy, I am a single boy.
I'm a single boy,
I'm not a single boy.
I'm a single boy,
I'm not a single boy.
I'm a single boy,
I'm a single, single boy.
Nimekukuta analia, najilaza, sababu amechoka. Mengi amefunikia, yalongwaza, anataka kuondoka. Ana siku ya pili sasa, hajarudi nyumbani kulala. Namwonea huruma sana, haya mapenzi haya na mani. Karibu chama la bachela, ukinipenda, namalizana leo leo tu. Siku zipo kudanganyana, kula na msana, shakuwa poa poa tu. Hakunaga mapenzi yale, kugandana ni zama za kale. Mani on the table nawe, kinachofuata ni mimi na wewe.
Pop it in,
yeah.